thari go ka netegatsa gore seemo se se e le gore gongwe ne kebe re kile ra se potlakela nako e santsane e le teng yanong ka go tlhoka kitso ya gore ke di-fido tse e le gore tshwana ke gore o di lemoge gore o kgone go ka tsaya kgato ga re lebeletse botsogo jone ja diphilo mme ebile ke dumela gore tare morago ga puisana me le ene o boka na le lesedi la gore o dire jang le gone gore go netegatsa gore o kgone go ka tsa kgatohela pele ga sengwe le sengwe se ka hetoga mo meleng wa gago ke gore o bo o ka lebisa le nao ko kae mme ebile ke tsa sebaka sela ke go amogele tshegobaso mo Do My Fam, More Talk, More Music.
Emma ke teng, dumelang batswana. Ke tshego fa tsara kgati jaaka buya se tsa bolwetse bontsi ba nako balwetse ba bapitsa tshego.
Maeto, re bua ka tlhokomelo ya diphilo ebile go na le theme e le gore e nna e dirisiwa gangwe le gape gote molwetse wa go dialysisa yaanong ke batla gore gongwe o re tse fela ka thuto gore gone mme a re bua ka tlhokomelo ya diphilo re lebeletse yone ntlha ene ya go dialysisa.
Sa ntlha re tshwanetse ra tlhaloganya gore re na le meuta e le mebedi ya dialysis mme re tla remelela thata moro o e leng gore ra o dirisa thata mo go tswana ore o bitsang go te hemodialysis wa balwetse ba ba tlhatswang diphilo ko sepatelo ba dirisa botšhini go na le o dirwang ko lateng mme ga o a tuma thata mo legatsheng la rona ra o dira mme ga o kalo-kalo so bontsi ba nako re tlwae tsone o balwetse ba rona ba yang go sepatela ba ya go tlhatswiwa diphilo mme ba tshwanetse ba itse gore ga re re dialysis kana gone go tlhatswa diphilo re ra eng le gone go itse gore so sa ntlha o tshwanetse wa tlhaloganya gore philo mme go mmeleng wa rona e dira eng so that so gore go tle o kgone go itse gore mme ga o na le dikai tsa diphilo di tla jang o di bona ka tsela e ntseng jang ga o le molwetse wa diphilo kana o setse o gateletswe. Sa ntlha diphilo di tlhatswa matswai mo mmeleng wa rona di fokotsa leswe mo mmeleng wa rona dira mo go teng di balancea kana ke tla re di dira selekanyo se se lekanyetseng sa metsi mo mmeleng wa rona di dira boleng jwa madi a rona ka gore di na le matuta a di a ntshang go laola boleng jwa madi a rona di na le motswako gape o di ntshang wa marapo go itsa gore re seka ra robega go be go nna le gore di balancea one matswai a ka o tlhatlhantse go te go tsa go ja letswai kana ja letswai ka selekanyong se se rileng ebe di boa gape di baakanya le yone our blood pressure, high blood pressure. O tla itlhela gore bontsi ba nako bone balwetse ba diphilo ke ba ba na le bo high blood pressure kana ba na le bolwetse ba sukiri le malwetse mangwe fela a e leng gore ke a botshelo a e leng gore ba felela ba tsaya melemo kana diritibatsi tse e leng gore ke di-chemicale di felela di ba balela diphilo tsa bone mme gape gore o tsene mo dialysiseng go a be go lebile tsone gore di kgosiswe ke eng kana di bakilwe ke eng di ka bakiwa ke tsotlhe tse ke di boletseng tseo mme le yone tlhokomelo ya teng e a harologana gore ga e le gore ke molwetse wa blood pressure o tla itse gore go tshwanetse gore a ba anole dipilisi ka nako ehe mme ebile jang mme ebile o tshwanetse wa batlisisa pele go itse gore a mme dipilisi tse a dinotse ke tsa tshwanetse gore a dinwe pele ga ya ko motšhini ka gore motšhini tiro wa yone o dira tse diphilo di ka betse se dira o tlhatswa leswele le mo mmeleng wa rona o emela diphilo tsa gago ka gore di a be di sa bereke bontsi ba nako o tla itlhela le gore one mofuta o le o buang ka one o dirwang ko sepatala o dirwa gararo mo bekeng ba bangwe ke gabedi go tswaela mo e leng gore ke selekanyo sa diphilo di babaletsego le kana kang mme jaanong Emma ke ka tswela jaanong ga o na le molwetse o ntseng jalo a le mo dialysising yone re ibuang go botlhokwa go itse gore ga a sa tsoga sentle go na le gore ka gore ke a beele bagolo ke tla remelela thata ko bagolong jaaka se tsa boletse gore re remelele ko bagolong go na le gore be go affecta go tshela ga bone le go lebala ke batho ba ba tshabelelwang ke go lebala mme jaanong yaka ke bua gore diphilo kana di tlhatswa matswai le leswe mo mmeleng wa rona go na le letswai lengwe le e leng gore ga le ya ko godimo le e leng gore gantsi o tla ditlhela ditlhela mo balwetseng ba diphilo le le bidiwang urea ba lebala mo go heteletseng kore o ne a ka bantse a tla a lebala e le mogolo but mme go lebala ga teng go a etegela mo go heteletseng o tla ba a tshabelelwa ke go nna a robetse a tshabelelwa ke go nna a lapisegile ga ngwe le ga a re o a hema yana go tlabe go tswa monkonyane o bogale o ka reng kwa gantsi o kga jaaka o ka re wa ditshwana ba tshabelwa ke gore be ba nna ba ja diswitse mo go heteletseng be ba nna le lone letsapalo le le heteletseng leo mme ebile gape le gapa tsena mo motšhine one wa dialysis ka gore e setse e le bagolo ba na le gore be ba lapisega mo go heteletseng so ba tshwanetse ba tlhaloganya gore ga a tswa mo dialysiseng ba kgona gore be ba lapile e le ka lebaka la gore kana gape le one motšhine o dirisa pelo go pompa madi gore a kgone gore a tswe mo mmeleng a ye ko philo e ikemetseng a tlhatswe a ba bo a boela ga kae mo mmeleng gape sengwe se gape se e leng gore sa bama ke gone go ruruga maoto le gone go ruruga segatlhego mo e leng gore ga gongwe o tlabe go dirwa kone gore matswai ga e lekana mo mmeleng wa bone re tlabe re ba rotloeditse gore kana re ba gakolotse gore ba seka ba ja letswai le le heteletseng bontsi ba nako ga gongwe re ba tima letswai gotlhelele ga gongwe re a lebaga re lebaga re sentse di-spice o tla boloka ka chicken le loka ka chicken spice o loka gomoo ke matswai a mantsi loka ka letswai leo ga le gore loka ka chicken loka ka chicken se loke ka matswai a harologane because sodium content kana selekanyo sa matswai mo dimetswakong yone ga e lekane ga re re fokotsa go ja letswai ga re re emisa go ja letswai ka gore letswai gape ga le le ko tlase mo mmeleng wa gago go affecta blood pressure gago ka gore maoto a ruga mo go heteletse ga le le ko godimo le goga metsi a mantsi mo dithikeng tsa gago o bo nna le letsapa le le heteletse mo re go bitsang dehydration go ja ga bone gape le gone go botlhokwa go na le matswai a e leng gore ke yone a mantsi philo mo mmeleng wa rona yanong kana ga e le bagolo re tshwanetse ra lebelela gore ba ja jang and-e bagolo ke batho bana gore they are very particular ba tsaya tsia dijo tsa bone mme bontsi ba nako re tlabe re re ba seka ba ja morogo potso e tlabe e tlatlabe le gore ga ke ga ngaka ya gore a re o seka wa ja morogo morogo re tlabe re lebile gore okay letswai le re le bitsang la potassium le e leng gore ke lone le re sa le tlhokeng thata le ama diphilo le go itsaga pelo bontsi ba nako ga le lentsi mo mmeleng wa gago le 'ira gore pelo itele ko godimo go nna le di-palpitation bontsi ba nako tle motho a re hei bosi go a ke robetse o kare mowa wa tsama a ba tswela ko ntle go diragala gantsi mo bagoloi and ga go nna jalo go botlhokwa gore ga ba ntse ba tshabelwa ke di-palpitation tse di heteletse kana gone go itaga pelo mo go heteletse le gone go utelanyana gone mo go tlang bosigo ba lekodiso ya ba bongaka gore ga gongwe o tla itlhela gore pelo ya amega kana ya ruruga ba sa le mofe be ba nna le go hutela mo e leng gore go iphitlhile go sa bonale o tla ba tshabela gore na re utse ke a hutsela bangwe ba bone metsi ga go ruruga ga o kokoa go bona ka gore tseela gore go ruruga ga balwetse ba diphilo ke maoto le segatlhego go na le gore metsi a ba ya ko magatlheng bo go bone jaanong ga ba nna le gone go hutelanyana gone mo go nna kgapetsa-kgapetsa mme ba ntse ba ya dialysisi o tlhokwa gore o le kodise ba bongaka ka gore gore a re metsi a ba kgobokane mo magatlheng mme wena o ka seke wa lemoge go ikutlwa ene e nna ene a kgonang gore a itlhalose botoka mme ba tshabelwa le gone go robega so go tshwanetse gore ba tlhokomelwa thata ka ga ba nnang ka teng le ga ba tsamayang ka teng because kana yaka ke boletse diphilo di ntsha bone bo vitamin D di be di ntsha le gone mo go teng erythropoietin mo go laolang boleng jwa madi a rona ba tshabelwa ke low blood ba nna le sedidi se se heteletseng le letsapa le le heteletseng
right o ne o tlhalosa ka kgang tsa go ja mo lapeng gone gore ke batho ba e leng gore bagolo kana bagodi ba kelothoko ka se e leng gore ba seja gongwe fela o ka renang kolela dingwe tsa dijo tse e leng gore di siame thata ga re lebeletse go nna le diphilo tse di itekanetseng gore ba kgone go ka tshegetsa go fitlheleleng fela kore botshelo ba bone bothe-bothe gore ke dijo dife tse e leng gore gongwe o ka re di ba pele wa re gakolola gore nya mme ke tsone tse e leng gore gongwe a ntse le le ko lwapeng jalo le na le bagodi le ka remelela thata ka ga gone thata gore ba ja selese
le ga re re ba seka ba ja bo merogo e ke ga ba le mo duong tsa diphilo but mme go itsa fela go baballa fela gore ba ka tsenwa ke bolwetse jwa diphilo kana go itlhokomela kana go na le mo go teng palliative care go na le mo go teng end stage renal failure e le gore molwetse le ga retšhile dikwaga tse di rileng ga a ka tsengwa mo dialysis mme go na le dijo tseno gore o tshwanetse gore yaanong a simolole go itlhokomela ka tsone ko lape kore selekanyo sa a nwang metsi ka sone le sone se tshwanetse sa laolwa ka gore ga kere diphilo di tlabe di sa tlhole di tlhotlha ka selekanyo se se lekanetseng di sa ntshe metsi ka selekanyo se se lekanetseng le go ja nama mo go heteletseng kana motswana o tla ba re ke ka rua dikgomo ya lakadi le barelana beke sa dijo na ma khopo ba ga etsho ya ka nthela re go kotsa kana jana makatselekanyo se sirile e na le motswa ko e bontsha re bitsa uric acid le go rohella o dira bone bo gout le bo arthritis le go hella madi boleng jwa bone kana pitch ya teng ya ko godimo. Jaana ha go nna le ke ngwadi o tseno gore di a baballa le letswaile le heteletseng a ba tswelela ba loka ka letswaile le makgabana hela kane ba loka bogologolo mme ba sa le tlopele ba loka sentle ga ba dirisa ga re ba seka ba tsaya di-spice kana ja but mme seloke ka tsone di le meutauta o loka ka tsone di le five kana selekanyo sa matswai a tsone a ka ke boletse ga di lekane le go nwa yone ditee tse eleng gore bo Coca-Cola ke itse gore ga ba amogetse ba itsetse masheleng a bone ba rata Coca-Cola mo go maswe a re fokotse go nwa ditriki tsone tse di na le disorder ba inwele di-vcl bogolo jang e bidiwang go te cranberry juice ya e botlhokwa thata ka gore e tlhatlhoga teke e challenge diphilo tsa gago ga ba tshwara ke lenyora le le heteletseng ba ga etso metsi a letsholo a re a bitsang ORS ke metsi a siameng thata ga ngwaga o tshwere ke lenyora le mogolo le bona o ka re mogolo o na le letsapa le le heteletse mo a siele ka gore ke di-electrolytes gape o ka itirela ko lapeng wa nna o mo a siela ba nwe metsi ka selekanyo se se rileng.
Gongwe a re lebeletse the process yone ya dialysis e tsaya lebaka le le kage ke eletsa gore o ka ema ka ntlha tse pedi kana karolo tse pedi letsatsi le e leng gore mogolo o lebeetse gore nya mme ka gore re itemogetse se o tlhokana le gore o bo o tsena mo yone ntlha ene ya gore o nne o tla go dialysa gore ke process a letsatsi lothe kana e tsaya diura tse kage le gone gore ya magasetse ke le mo that stage kana mo legato lene leo a ke so se ile gore ke a go se dira botshelo ba me botlhe ke le mogodi ko lapeng.
Dialysis ga e prescribe-iwa kana o e recommendela go tla tswa fela gore e khositswe keng le nako ya gago goroga gore ntse jang go na le gore ga e simolola gongwe o ne o tla o gateletswe thata o kupela o reng o bo o dira malatsi a le mararo a tlhomagane o dira 2 hours kana then e be re oketsa o dira bontsi ba nako fela tota e tsaya 4 hours in a day mme re simolola ka 3 days e be o ke mantaga la boraro la botlhano or la bobedi la bone sa tertaga go be go nna gore o ka e tsaya gabedi mo bekeng go tswagela gore selekanyo sa diphilo tsa gago ga re tse ditlhatswa di tlhotlha jang mme bontsi ba nako ga re simolola e nna gararo mo bekeng go itlhelela re kgotsogala re tsaya madi re bona gore mme o ka sutisiwa wa dira gabedi mo bekeng tota ela go ema ga yone ga ke ka re e tla ema ga go setse go te o mo go teng end stage renal failure mme ga e le gore gongwe e ka tswa e kgositswe ke melemo mongwe e le o e tsa go na le gore e bere ga go tokagala e be re emisa re nna re tswelela re go tlhatlhoba mme re go tsaela jaaka molwetse wa diphilo.
754 right here modimo FM more talk more music thulaganyo ke yone ya legae la bagodi ka leina ke bidiwa boipelo sepedi mme ke tshwareletse morwa rre ga re kwata mo mogaleng ke na le metse go fa tsora kgati go tswa ka ko repa one renal nursing clinic mme ebile re buisana jalo ka tlhokomelo ya diphilo re lebeletse thata gone mo thulaganyo e ya go dialysa gongwe mme tse go fa tso re buia ka ditlamorago tsa go dira yone thulaganyo e le ya go dialysa gore ha e le mogolo a le ko lapeng a dirwa jalo 4 hours a le gone mo di-machining tsene tseo go ama jang botsogo ba gagwe ko pheleletsong.
Ba helela ba nna le bontsi ba bone ba helela ba nna le lesapa le le heteletseng go ba ama maikutlo ka gore jaanong kana o tla bo simololang morara a seka ja se a seka ja se ga gongwe ga ne a tloetse go ja tse mme ena a batla go ja tse le gone gore jaaka ke bua gore kana diphilo di ama marapo ba helela ba tshabelelwa ke gone bo go robega le gone go lebala jaaka ke bua tota ela gore bontsi ba nako ke tsone tseo gore ba helela ba nna le lesapa le le heteletseng le go emma.
Gongwe ga o na le potso le kakgelo ka gore nako ya me le mmetse go fatsa ka kwano ekete ya taboga mme re na le a lot to talk about o ka re tshwara mo 3500131 kana 7628 1885 ga e le gore o na le potso e le gore o ka e letsa go ka moe ba pele gore o kgone go ka tlhaloganya jo dingwe Duma FM ke Duma ke go amogetse
boipele le ke dumetse metsego ga tso tota o bua nnete o re filele sedile ntse re sa le itse ke remoga le ko Phase 4 ka tlhokomelo ya diphiro yanne ke batla go botsa potso e lengwe la gore a dialysis e a bua ka yone a le dipatela tsa tse di kenetse le dinotse tsa goromente jaaka bo Prince Marina le tse dingwe jalo a di kgona go e dira le gone gape tsa bohelo ga e dirwa ko socialist because diketeana bokae a madinyana a se a mantsinyana kampo ga se madi a sepe jaanon le dijo ba te ba bue gore re ne tse re ja merogo jaanon e neng ka re wa a re merogo re se ka ra e ja thata mme re tlhokomela diphiro jaanon gone go tsela re tsae mme ke e tshwarelelo maetso di sete le batswana
thank you Ramagale mme
Emma
Emma gongwe o ka tshwaela mo dipotsong tse tharo tse e le gore Ramagale o setsa go di gore di bapele gore a one wa kgona go di utlwa sentle
o ka re ne ke utlwa botsa gore dialysis di dirwa kae a goromente wa di offera kana di private a mohuta o re buang ka one goromente wa o offera wa o ha kira gore o duelela balwetse bana ba dialysis di a dirwa mo go tsone ke tsone tse e dirwang ko boka ko RCI ke ko Marina o se ke Tumile Sedile ga bokamoso Gaborone ga private hospital ka Riverside Mahalate Phalate and Maung le kang di teng mo dipateleng tseo go na le bongaka ba ba di dirang ba rona bone ba diphilo ba kopane le goromente bontsi ba nako balwetse ba teng ba tlhokometswe ke goromente le di-medical aid tsa rona fela jaaka le dintsi Pula Medical Aid BPOMAS and BOMED go na le phate ka gore tota mohuta one wa dialysis wa tura ke wa botshelo jotlhe jaanong go na le ga e leng gore tota ba e leng gore ba mo medical aiding medical aid wa ba covera 90% 10% a duelwa ke goromente jaanong ya merogo yakana bua ba gaetsho ga re re le sekala ja merogo go tla tswagela mo selekanyong sa matswai ya gago gore se ga kae e re bereka go advicea gore merogo e siame ga re re ga e a siama mme gore o itse gore a ga ko a ja morogo kana ga ko a ja na magomo o tshwanetse wa dirwa ditlhatlhobong pele e be e le gone re ka go bolela ga se botlhe ba e leng gore ga ba tshwanela go ja merogo ebile ga se botlhe ba e leng gore ga ba tshwanela go ja nama go laola fela mo selekanyong sa madi a gago gore se tsamaya ga kae boleng jwa one matswai a re tsebe re a bua re a lebeletse re ka go direla gore o ka ja jang sebe re lebile one matswaiyo le ga re go romela ko go baitseana pe ba dijo sebe re na le guide ya gore okay molwetse wa me o tsamaga potasi a maga go e tsamaga sodi a maga gago e tsamaga mabilisi a maga go e tsamaga ka jalo o tlhela go le botlhokwa go itse seemo sa gago ka gore bontsi ba nako batho ba tsaela gore seemo ke tsa mogare wa HIV ba gaetso malwetse otlhe o tshwanetse wa itse seemo sa gago gore o itse gore o a go ja eng ga o a tshwanela go ja eng
pele ga re kgaogana mme tshegofatso gongwe fela re lebeletse yone kgang ene ya go dialysa how effective is it re lebeletse gore gongwe re ka ema ka the survival rate ya bagodi ba e le gore ba mo thulaganyong ya teng gore mme go a thusa gore go felele go tokagatsa ba felele ba nna botoka kana ke go ritibatsa fela ga nakwana
Emma gone go a thusa go a ritibatsa gore o seka wa felela o babalelwa ke go sa tsheleng sentle go tshwana fela le bone ba ba tsayang melemo yone ya bokankere hello
alright Emma
gone go a thusa go tla tswa yaka ne ke bua kere mehuta e mebedi jaanong ka reno re ne re remeletse mo mohuteng o le mongwe fela tota ela mohuta o leng teng o e le gore a o dirisa one o a baballa ka gore go na le ba ba salang ba dira yone dialysis 14 years ago ba ntse ba tsweletse fela ba dialysa ga gona sepe se se ba kgoreletsang botshelo jwa bone bo tsweletse la me la bohelo ke gore ba gaetsho go itsa gore o bo ka nna le bolwetse jwa diphilo kana wa tsena mo go yone dialysis ke rotloetsa batswana gore go botlhokwa go nna le a go itlhatlhoba le a go itlhatlhobela one diphilo le sengwe le sengwe itse seemo sa gago sa bolwetse jwa diphilo ba ba lwalang bolwetse ba sukiri ba ba lwalang bolwetse ba high blood pressure le ba e leng gore ba ba kima ba e leng gore ba tshwerwe ka bo cholesterol ba e leng gore hela le ga o sa lwa le hela itse seemo sa gago ya etela ba bongaka o ye go itlhatlhoba ke a itse gore gona le go kganela batho gore ba teko go rona ba lwala, mme re buletse mabati gore ba gaetso tsa letle go itlhatlhoba le ga rona re le tliniki e ikemetseng ka nosi, re nna re rotloetsa gore batho ba tle go itlhatlhoba.
Maetso fa tsone ke tsa sebaka fela ke go leboge gore o bone o a buisana le rona mo mosong wa tsela gompieko o rena yone thuto e ntseng jalo, mme ebile ke dumela gore moreetsi ko lapeng o anyile go le gontse go tswa mo go wena. Emma fola sente mme.
Thank you.
All right, e ne e le mme Tshegofatso Rakgadi go tswa ka ko Rebaone Renal Nursing Clinic. Mme re bua jalo ka tlhokomelo ya diphilo, mme ebile re remeletse thata mo thulaganyo e ya go dialysa, gore gona mme a re bua ka go dialysa re bua ka gaeng le gone gore e siame go le kae.